Nangu fishupi, nangu tulare sana. Ine shaka kushe, nangu fishupi.